Kila kitu changu yellow, neza nitapika juu. Luko nimepiga yellow toka chini mpaka juu. Uli sema swezi penya nmetobo wa shame on you. Hata gari lango yellow uone nambali tu. Kila kitu changu yellow, neza nitapika juu. Luko nimepiga yellow toka chini mpaka juu. Uli sema swezi penya nmetobo wa shame on you. Hata gari lango yellow uone nambali tu. Kila kitu changu yellow, neza nitapika juu. Luko nimepiga yellow toka chini mpaka juu. Uli sema swezi penya nmetobo wa shame on you. Hata gari lango yellow uone nambali tu. Everything on me is yellow, you can call me Pikachu.
You can call me Pikachu.
Na kuangana allergy ya bad vibes hachu.
Bad vibe allergy hachu.
Kenya Airways don't know ways of the high line. Found my way and I know the way of the hard life. Made mistakes and I had to pay with the hard price. R.I.P. Pele, your name remains great forever. Tisho yangu yellow, neza dhani mini Brazil. Biga boogie boogie, Vasco Siza Bobby Yankee. Blessings to my day ones. Wana nijenga, mimi nikipenya, nyimu mepenya. Najwa mukipenya, mini mepenya. So I pray for you, na nyini yombe pia.
So I pray for you, na nyini yombe pia.
Nikifanya biz, baba mungu I bless. Mango mazi hit ulimwengu kama Drake. It's God's plan, kama alipanga niwe star, nitakuwa.
Nitakuwa star.
Sitawacha, nitaendelea na kazi, nitajituma. Kila kitu changu yellow, neza nitapika juu. Luko nimepiga yellow toka chini mpaka juu. Uli sema swezi penya nmetoboa shame on you. Hata gari langu yellow uone nambali tu. Kila kitu changu yellow, neza nitapika juu. Luko nimepiga yellow toka chini mpaka juu. Uli sema swezi penya nmetoboa shame on you. Hata gari langu yellow uone nambali tu.